Yego P
Bruce Melody
Urukundo rw'injyana ntarwo Ifatiro zarwo zose zarasenyutse Ngahombwira ukuntu natuza Nangije urugamba Ndaba
Agatotsi ni kaza nago nyuswe nibibona Birishwa n'abasaza Narinjiye kenshi nkaceceka Nkarujanga rumira bikarushaho gupfa Reka nature ikibyimbye nyisature Mota y'ururimi cyanyu wita mbikirimbure Reka mbibutse dutangira tutasaho bizagana Na bukaro na n'icyizere cyo kuza gafata Amatarara kijyanira abagitiza Zayirwa zirazima muganda subira inyuma Tubikora tubikunze turamamara urukundo rw'abafana rugenda rutumotiva Nkuko uko twaje muri timba za kaki Dikizi ku majamba tukifunga bunazi Imitima y'abato tuyifata bugwari Abasani b'iyo minsi bayobera ku ibari Dukora ku mitima ibisebe tukomora Haleluya Haleluya
Yego
P Ifatiro zarwo zose zarasenyutse Ngahombwira ukuntu natuza Nangije urugamba And I'm back I'm back I'm back I'm back
Uruganda rumba umwanda Jana n'abagikora baraturwanya Bifumu muziki yifata indi ntera Ingingo nyamukuru n'igiti turapfa ifeza Benshi bacitse kime bahindura imyitwarire Dayimoni zamubana injyana ihindura ibara Amabara n'amadega tumeze nk'abarushanwa Hasi hejuru abafana tubatera amadama Magana n'amagana babyara imbyaro tabara Haters babanza ubwo babonye icyuho Si uku twoga baratwota bakamuma isokoro Gahoro gahoro buri umwacu wo muvuno njye nkubita Y'ibirombe ni mamo narundi rwango Nakundaga umuryango atagira uncisha mijisho Injyana ijya ibigare tumera nk'abadahari z'utubari zirya hit Roti nyinshi mu ihoteli Abana barya inota basaza barya imyotsi
Urukundo rw'injyana ntarwo Ifatiro zarwo zose zarasenyutse Ngahombwira ukuntu natuza Nangije urugamba
Yego P
I'm back I'm back
Story ndazikumbura cyane zo mwirigara Ku majyane n'agakaye twicara tukandika None ubu ni mugo nuku yoyo makakava Rest in peace Bona mukura nk'isabune Ayanyu narayarize ubu narihanaguye Kizigenza ugarutse byinshi munakumbuye Vesi kanzi pakirimi sigo nyihuzuze Ntize amatwi ntize ubwonko ntize igihe Ubundi by'imirongo ndagusabye ubindekere Mesia w'iyi minsi reka mbikubwire Kumuvuga na wasi shoti mu mafile Byinshi utazi fata ishuri turi kure Nako mpanya zebi ni njye wabigenewe Face to face izi shinwa ntuzipese Ni njye waje gukura umutima n'ubugingo Roho mu mahoro horo n'izi biruhuko Fata akaruhuko niba utazi ibyo urimo Amen